Ayo Maxman.
Dar es Salaam Mombasa. Oh na 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 na.
Lila.
Sasa hivi siruki ruki, nimetulia, kanitulisa. Ya zamani sikumbuki mbuki, na ya chukia, yali niumiza. Mahabani, nimezamishwa, na sitoki hata iweje. Raha za chumbani, anifikisha, tasijui nielezeje. Nampenda ye, simtaji, watani pia tamu yangu. Oh, oh. Nipona yeye, simtaji, watani nyea supu yangu. Sangoja ni wambie leo, hajui mtu. But morning,
ooh baby, uh-huh. Hey, ooh, yeah, yeah, yeah. Anani Julia, nana ni party, oh. Tukiwa mchezo ni mechizo tanakamia. Nana ishindilia, utelezi bamia, tukiwa chumbani kamtoto na vyo wililia. Hey, mahabatete, anavyondekeza,
anavyondekeza.
Anpa yote, kisha nanjazia chumbeza. Ansusia vyote, vini vya nyongeza.
Oh baby,
swezi visema, wangwane sijeteleza.
Sangoja ni wambia eneo.
Ladies and gentlemen, classic
DML music 002
Wagwan.